Kwanga to shungu keto, I will sit out in that you my pato. Dolo mi wii moto, twende papo teple msolo. You throw me nyara, yeah, you to see, famuke, famuke. Kamba koza na wewe, nitakupa shukari. Aha, fenda koshishi, nakupa shukari. The way you shoot me, itakupa shukari. Mahaba nikiwa na
robot,
vichekuwa nitani. Akitoka niwambie, visa waja nilete.
Oh, oh,
dabu yako na miyangu.
Oh, oh,
hatua yako, hatua yangu.
Oh, oh,
shida zako, shida zangu.
Oh, oh,
jua lako, jua lako.
Tukozane popote,